any wiser, love. Ask for no longer any wiser, love. Give me no longer any wiser, love. I wait, eh, eh. Ain't gonna call me a lie. I love a no one, I must. Name that they look trouble, man. I need a near poor, I ask. Nanking me call me a lie. I love a no one, I must. Name that they look trouble, man.
Yesigubhu avuma wonke umphakathi isigubhu ahluphu nenyuku zonke sibuzwa kimi uzongibiza ngosibali ngiyongena ngijola umntana kini angijayiva njengengaba ma ubheka ngumakhaya ntini Catholic washo ngesigubhu avuma wonke umphakathi isigubhu ahluphu nenyuku zonke sibuzwa kimi uzongibiza ngosibali ngiyongena ngijola umntana kini angijayiva njengengaba ma ubheka ngumakhaya ntini.